Nifanye kile nitakacho, nifanye kile nitakacho, nifanye kile nipendacho, nifanye kile nipendacho. So give me freedom, freedom. So give me freedom, freedom.
Wacha nikimbie kama chui. Wacha nikimbie kama chui.